Ndaba no vanda dzoka makambi ndiyandi hao masindo kwa yanka funa ndivangakezewe Mama ndikadzoka I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah, I think it's true, me and my friends were cool Goma vano siti chira I gotta look for you Ukadalikira sendifira I got plans for you
Kakuti tete unali kuti ndi masaka you Linyamulera ndi tengele kwanu Ukandi tete ma plan style yomwe ukufuna Zimene zozo ndi zimene ine ndi mafuna Kupando kala nawe ndi madiwa simpuma Uma samalila fam ndi kutipula Uma ziwa kuri maa muna ndi ntumba Dira ziwa na ndira ziwa uyo ndi sunga Ndika dzuga Ndiwe number one Uma ndiwele ngela ma stress Ndi kupanga mainasi Ndi mango banga zaiwe Olon kakalasi Ndi kupanga zaiwe Ndi mango banga zaiwe
Mama ndika dzuga I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah, I think it's true Me and my friends were cool Goma vano siti chira I gotta look for you Ukadalikira sendifira I got plans for you Mama ndikadzuka I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah, I think it's true Me and my friends were cool Goma vano siti chira I gotta look for you Ukadalikira sendifira I got plans for you Yewe Uma ndisamala ndikadwala Kundimelera ndikakala Uma ndibagira ndikabala Kundilebelera kavanja
Hey, hey Koko sakanga di fugitive Koko sakanga di 5-0 Andu waka ndibezera ndilebela Iwe ndijiwona maso Uma ndibangita hiba boy After ndikara na danso Nkaze ndi madziwa ndi kwa bula Ndika kumwa zaba dance floor I can never fuck my cash flow I'd rather fuck some nice hoes Since I see yogunda hustle Dola zambiri ndi love goals Ludziwa deda ama kukonda Kuma sindi vanga sanjebola nane ama kukonda nso Ludziwa ndiwe hule kuma sindi danda ula Nka kubeza ndi kukoka nso
Ama kufuna ambiri ndi magufuna Kwa mbiri sindi so agantu uka kalapo Ndi nafa kuti umatoka Ndi kupangile hazako wote uzitoka na wo Ulipo weka wopiki sana na iye Umango bwela olo ndita toka lai Ndugu seva mua gauntia ndi mawaini Iwe ungu seva mwe waini Ama kufuna ambili ndi magufuna Kwa mbili sindi so agantu uka kalapo Ndi nafa kuti umatoka Ndi kupangile hazako wote uzitoka na wo